Habibi Tamiru kutobo na mpenda Jamiru ila usia tumpenda chonde penda pano salama nyasimayo chana taliru palumizo maumivu ya kifu haya ni kwangu haya kuwa acha salama salama upende palo pema usije kukatema duku yangu salama, salama upendi mola na mtume wake upa na matendo yake
never ever felt like this before. You got my mind going crazy. I always wanna see you, mahabbati. I want you close to me, hayati, oh hayati. Oh yeah. You give me hope, never before. Feel like I belong with my lover. Nothing I need the more. For sure I belong. Never before, feel like I belong. Yeah.